waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali inaad guri kiraysato waxay noqon kartaa howl adag iyadoo suuqa guryaha uu cirka isku shareeray austreeliya baaritaan ay sameeyeen ururo kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha guryaha iyo kuwa u dooda dadka guryaha kiraysta ayaa muujinaysa in dad badan oo guryaha kiraysta ay maraan walaac iyo takoor xilliga ay guryaha kiraysanayaan baaritaanka ayaa lagu ogaaday in inka badan 80% dadka guryaha kiraysta la siiyey qandaraas ka yar 12 bilood amaba aan la siinba waqti cayiman oo ay gurigaas ku deganaadaan madaxa mid ka mid ah hay-adaha baaritaanka sameeyey waa hay-adda Choice loo yaqaano Alan Kirkland ayaa sheegay in arrintan ay guri kiraystayaasha dhibaato ku tahay.
The rules make it really easy for people to suffer discrimination at the moment because people have very little security of tenure. Many people are on rolling leases that go from month to month and can be really easily cancelled when you get to the end of a lease.
Shuruucda hadda jira waxay runtii sahlayaan in dadka la takooro. Sababtoo ah dadka lama siinayo waqti kiro oo ay ku tashan karaan dad badan waxaa la siiyaa kiro bilbil ah oo markii la doonaba la kansali karo markii heshiiska kiradu waqtigiisu dhamaado haddiiba marka horeba lagu siiyo waqti markaas xuquuqdaadu waa yar tahay baaritaanka ayaa lagu ogaaday in 4 qofba mid ka mid a guriga ay kiraystaan oo u baahnaa in si deg dega wax looga sameeyo ay markaasi sugayeen muddo asbuuc ah in loo soo jawaabo todobadii qofba mid ka mid a ayaan iyagu doonan ama cabasho ka gudbin amaba dalban in guriga laga sameeyo iyagoo ka cabsi qaba in kirada lagu kordhiyo ama magacooda la xumeeyo ama laga saaro gurigaba madaxa urur guryaha bixiya Adrian Bisarki ayaa sheegay in dadka guryaha kiraysta ay inta badan ka fogaadaan inay cabasho gudbiyaan
The longer people have been tenants, the less likely they are to make a complaint. It says to me that tenants
dadka waqtiga dheer kirada ku jiray waxay u badan tahay inaysan wax cabasha ama dacwooyina gudbin taasi waxay aniga ii sheegaysaa in dadka ku jiray kirada waqti dheer inay khibrado aan fiicnayn soo mareen sidaas awgeedna ay isaga ilaaliyaan inay cabashooyin gudbiyaan madaxa hay-adda Fair Trading New South Wales oo ah hay-adda ku shaqala ilaalinta xaquuqda dadka guryaha kiraysta Rod Stewey ayaa sheegay inay si dhow ula shaqeynayaan ururada bulshada si loo difaaco xuquuqda dadka guryaha kiraysta ama tenantska loo yaqaano
We particularly recognize how difficult it is for new arrivals because one of the very first things you need to do is to find somewhere to live and we also recognize that
waxaan si gaar ah u garowsanay dhibka weyn ee ka haysta dadka ku cusub dalka sababtoo ah waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay waa inaad hesho meel aad ku noolaato waxaan sidoo kale garowsanay in dalalka ay ka yimaadeen aysan lahayn shuruuc la mid ah kuwa Australia marka aad baanu u doonaynaa inaan caawino bulshooyinkaas inay fahmaan waajibaadkooda iyo xuquuqdooda waxay soo saartay hay-addan video loo bixiyay renting a home ama kiraysiga guriga oo lagu sharaxayo xuquuqda iyo waajibaadka qofka guriga kiraysta saaran Rod Stewey ayaa sheegay in markaad bilaabayso inaad guri kiraysato inay jiraan waxyaalo ay tahay in qofku iska hubiyo waa in lagu siiyay buu yiri liiska kiraysiga oo ay bixiyaan shirkadda guryaha kiraysa ama qofka guriga iska leh
So that's a copy of the checklist a copy of the lease or the tenancy agreement as it's known and 2 copies of the premises condition
marka waa inaad heshaa nuqul liiska kiraysiga koobiga heshiiska kirada 2 nuqul oo xaaladda gurigu markaas yahay warbixin ku aadan sida gurigu yahay intaadan u soo guurin waxaa kaloo lagu siinayaa foomka lacagta dabaajiga oo intaad saxiixdo loo dirayo Fair Trading oo ah hay-adda u dhaxaysa qofka guriga leh iyo kan kiraystay markaasna waxaa lagu siinayaa furaha guriga Rod Stewey ayaa sheegay in ka hor inta aysan saxiixin in dadka looga baahan yahay inay aqriyaan heshiiska kirada
So you need to read it through very thoroughly. One of the things you need to check, for instance, is how long will the lease be for? Will it be for 6 months? Will it be for 12 months?
Waa inaad isaga oo dhan akhrido. Mid ka mid a waxyaalaha loo baahan yahay inaad hubiso tusaale ahaan waxa weeye imisa ayaa heshiiskanu jiri doonaa ma 6 biloodba ma 12 biloodba waa inaad ogaato sida kirada loo bixinayo waxaa runtii jira awood aan isu dheelitirnayn oo u dhaxaysa dadka guryaha kiraysanaya iyo kuwa leh guryaha nasiib darrana kuwa guryaha leh ayaa awoodda inta badan la siiyey marka la eego shuruucda guriga kiraysiga markaad guriga u soo guurto waa mas-uuliyadda qofka guriga kiraystay inuu soo buuxiyo warbixin kale oo ku saabsan xaaladda guriga oo uu ku soo celiyo shirkadda guriga kiraysa ama qofka guriga leh 7 maalmood gudahood. Dadka guryaha kiraysta ayaa sidoo kale leh xaquuq inta ay guriga degan yihiin. Rod Stewart ayaa sheegay in dadka guriga kiraysta ay xaq u leeyihiin inay guriga ugu noolaadaan iyadoo hawl maalmeedkooda aan markaasi laga carqaladayn.
You are entitled, for instance, to have repairs undertaken. Similarly, you're entitled during that period of time to ask for additional things. So if you want
xaq baad u leedahay in wixii guriga ka jaba laga sameeyo. Sidoo kale, markii waqti ka soo wareegaba inaad waxyaalo dheeraada codsato xaq ayaad u leedahay. Haddii aad doonayso inaad isbeddelo yar guriga ku samayso ama keento xayawaanka guryaha lagu haysto sida mukulaalaha ama eyga, waa inaad ogolaansho weydiisato milkiilaha ama shirkadda guriga kiraysay. Sidoo kale, haddii milkiiluhu guriga gadayo, waxaa xadaysan inta jeer ee dad lasoo tusi karo. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay 6 maalmood ka hor in lagu sii sheego haddii kirada lagugu kordhinayo. Dadka guryaha ka kiraysta New South Wales waxay xaq u leeyihiin inay ka doodaan kirada lagu kordhiyo ama milkiilaha aan guriga ka dayactirin wixii ka jaba, waxayna kiraystayaashu dacwooyinkaas ku hagaajin karaan maxkamadda maamulka iyo arrimaha madaniga ee New South Wales. Hase yeeshee, haddii qofka guriga kiraystay kirada uu bixin waayo, milkiiluhu wuxuu xaq u leeyahay inuu guriga ka saaro isagoo siinaya qofka 14 maalmood oo digniina. Madaxa New South Wales Fair Trading Rod Stewart ayaa sheegay in dadka guryaha kiraysta ay ka dacwoon karaan ka saaridda guriga haddii ay u arkaan inaysan xaq ahayn. Waa inaad maxkamad qoraal u qortaa, markaas ayay maxkamaddu go'aaminaysaa inaad lacagtii lagugu lahaa bixiso oo aad sii deganaato guriga. Laakiin haddii aad markasta la daahdo lacagta kirada, waxay u badan tahay in maxkamaddu ku raacdo milkiilaha oo markaasi lagaa saaro guriga. Madaxa Housing Support Organization National Shelters Adrian Bisaki ayaa sheegay isna in dad badan oo dalka ku cusub ay dhibaato kala kulmaan inay lacagtii laga hayay oo dabaajiga looga hayay u soo noqoto marka guriga ay ka baxaan. Lacagtaas oo loo yaqaano boonka, inta badan waa ay ka agajiidaan inay ka dacwoodaan go'aanka milkiilaha oo ay maxkamadda la aadaan. Wuxuu sheegay in sharcigu inta badan uusan la jirin kiraystayaasha.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S. Toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.